need the dough.
Twakuzibwa bulungi mu famire yegombesa nga mamba wataba
dati
yatufumbira. Twali banji kale abalenzi n'abawala sali yali wagume Kyagulanyi ye yali wadalu. Muzeyi yatwagalanga era yamala n'atukuza ku mulembe gwe watukuza tulaba sali yakubuka miziki. Kyagulanyi yadda mbya bufuzi naye ekyo tekitwawula. Tumwanya tekungulwa tuwereze bantu bafe tukuze bulungi abaana bafe muli baganda bange nasaba mukakane ebyobufuzi tebitwawula enesa tulwanya tekungulwa tuwereze bantu bafe tukuze bulungi abaana bafe kino tekiri kufe bamungi feka buli omu kimukwatako mu kifo ky'okubawaga mutuyambe mubakakanye. Kaini ya sanjaga abeli olobu jane fitina tukuza tuya kukamu manombo limu era tukola kumbu naba wakizi era tulinaba mubu vanga nengu tutambulira kuzimbo mukome binoge mwesu na suna abasinga wano ba people power muwaza people power buli muntu wa people power.
People power
gemanyika balonzi era beba mwakalulu abaka wa musei
zake nyini
ni people power
musei
people power, singa si people power. Twandi bade muduka duka, heyo ya sala yange for God and my country. Muli baganda bange, basaba mukakane. Ebyo bufuzi tebitwawula, enensa tulwanya tekungulwa. Tuwereze bantu bafe, tukuze bulungi abaana bafe. Muli baganda bange, basaba mukakane. Ebyo bufuzi tebitwawula. Tunwanya tekungulwa tuwereze bantu bafe tukuze bulungi abaana bafe
zeyo lijaja wafe
fetuli bazukulu bo kula kusonga za bantu bo nabavubuka emirimu bafunire wano juzire wantu mokubagiza n'amazzi gaganyunguka abantu balina ebibalume eddagala mbalwaliro n'emisolo bo tumale kuza tebakola mirimu kyo kiba kisoboka tata wetukire yemu n'abantu bo mbakwagala naye tebakulabako tebalina gwe baloopera.